Yeah, whoa, yeah. Whoa, whoa, uh-huh. Yeah, 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 whoa, yeah. Ilikuwa funny, nilikuwa mtani, nikiwa maji, nikiwa mandoku. Ati trending, kwa ubari, uko ndeze, uko shukri. Hizi ni gani, jo ni formata, zini hosi. Na misi upcomi, so kibari kwa uko root. Ganjimi naitisha, nasikia show, napia group. Passport ni mavisa, ama final desk ya uchum. Bile hard kuni reach, so itabido tumie zoom. Mina deko ndo Ibiza, na Aziza kwe chum. Shout out to Eldore, vile nilikami ilikuwa sugu. Show alikuja na mbogi, bade show niliwasha nusu. Vile oboe mskini, lakini obansa alipiga nduru. Walikuja na makuku, badezo kuku niligeuza dhufu. Hands down ni onyeshe, nirapa mgana na shindeo luku. Bude na juli omoka, bado na rogezo stories za ugumu. One thing minajua, hard work ndo udumu. One thing for sure, uzembe ndiyo sumu. Fuck around upate ulia mkia chuma juu. Fuck around upate uko Ethiopia mwaga brr. Kani kuwa sober is just something I don't do. Wana nita Rocky, so Rocky what it do. Ukisikia Kawasaki na creep, nigga move. Ukiona kuwa tatu, then tabidi utoke umbuga. Something always happens, something always bad move. Kama wendi your target and there's nothing you can do. Ukisikia Kawasaki na creep, nigga move. Ukiona kuwa tatu, itabidi utoke umbuga. Something always happens, something always bad move. Kama wendi your target and there's nothing you can do. Bigger hero being, ride it with smooth. Blow up some steam, nigga don't fuck up my mood. Deflex my team, nigga always